Indumiso nombulelo kuye inkosi ngawo lamaculo. Ukuba singabakhe, koko kumele siyithathe yonke into ebomini ngendlela ezangayo. Noba uva ubunzima, noba yintlungu, noba sisikhulu, noba ingayintoni na. Siyazi ukuba singabakhe, kwaye sifuna ukushiyeka kunye naye, side sisuke ekukholweni sifikele ekuboneni, sonke siyazi. Ukuba sikushiyeka kulo mhlaba kodwa silinde ikhaya esiya kulinikwa ngalo babalo ngenkosi yethu Yesu Kristu. Ndithanda ukufunda kwindumiso sakuhluko sekhulu enesibini phamba sithandaze indumiso esahluko sekhulu enesibini mthandazo wolusizana xa utyhafileyo phalaza inkalazo yakhe phambi kweYehova. Yehova uve umthandazo wam kufike kuwe ukuzibika kwam. Musa ukuba usithelise ubuso bakho kum ngemini yokubandezelwa kwam. Ndithobele indlebe yakho ngemini endidanduluka ngayo, khawuleza undiphendule. Ngoba iyaphela imihla yam njengomsi, amathambo am avutha njengeziko. Ibethwe yoma njengomfuno inhliziyo yam ngokuba libele nokudla ukudla kwam. Ngenxa yezwi lokugcuma kwam amathambo amatshele enyameni yam. Ndifana nencwangube entlango, ndinjengesikhova sasemanxoweni, andilali njengentaka eyodwa phezu kwendlu. Imini yonke ziyandingcikiva iintshaba zam, abandigezelayo bathuka ngam ngokuba ndidle uthuthu njengesonka. Into endiyiselayo ndiphithikeze nezililo ngenxa yokubhabhama kwakho noburhalarhume bakho, kuba undifunqule wandilahla. Imihla yam injengokoluka kwamathunzi, umnandi omile njengomfuno. Ke wena Yehova uhleli ngona phakathi, inkumbuzo yakho ikuzizukulwana ngezizukulwana. Kude kube lapha elilizwi lixabisekileyo elingcwele likaThixo. Mhlambi kukulila kumntu othe mhlawumbi njengabantu kule mihla yethu ojongene nezilingo ezininzi nezigulo kunye nokucikidwa. Mhlambe yayikulila kwalomdumisi kodwa ngoba baluka Thixo saqaphela ukuba inkosi imi ngonaphakade, kwaye uthwesiwe ngonaphakade, kwaye esisikhumbuzo sikuzo zonke izizukulwane, kwaye singaqaphela oku njengesiqhelo sikuvakalise, sinokudlulisa inyama yethu ingafa. Kodwa sinalithemba kuThixo ophilileyo, yena lo esaziyo ukuba uthwesiwe ngalonke iphakade, kwaye xa siwushiyela umhlaba singafikela kuye. Bazalwane oodade abathandekayo, ngokuhlwa nje sithanda ukulamlela abazane bethu noodade bonke abagulayo, kakhulu ngodade uFogt okwinkathalo ephezulu. Sikube masikwendlale phambi koThixo, wazi yonke into, wazi imihla yethu namaxesha ethu, wakumele singene nini, kumele kuphinde sihambe nini. Kodwa masimcele basithe asincede sonke, nditsho nabanye abangabizwanga ngamagama kodwa kunjalo abanakwazi ukuba lapha. Sifuna ukuzisa wonke umntu phambi kwenkosi emthandazweni simcele ukuba sincede. Siyazi kuba uyinyanga enkulu, unako ukwenza yonke into, kuye makubekho imbeko nozuko. Asimeni ngoku Thixo thembekile, siyakubulela ngokuvela kwinzulu zenhliziyo zethu kuba singahlangana kwakhona apha ukuhlwa nje yure emva kweyure silubango lwakho. ayikho into nokusidongcula esandleni sakho nokuba kungayazi ntoni na uba imbandezela ubunzima okanye isigulo singabakho kwexesha kude sekonawo nasepartini esibathandayo abagulayo baxabisekile kuthi Thixo thembekileyo sithandazela uba uya kunika inceba uncede kube yakungenelela asazi uba kanjani okanye ngoba kodwa sibeka kuwe zonke izinto Nkosi siza kuwe siyakwazisa Nkosi kuba sivuba ubunzima obukhulu ngoba iBhayibhileni ilizwi lakho lithi ukuba ilungu elinye liva ubunzima onke amalungu avisana nawo o Nkosi sithandazela abazali nodade bethu phambi kwakho ngokuhlwa nje Nkosi sicele ukuba njengala mihla abantu babesiza babe nokukhona basusa iphahla Nkosi baze babeka isihlalo esinyaweni zakho siza ngokholo Nkosi beka yonke into phambi kwakho siyazi kuba uyinyanga enkulu ungumphilisi omkhulu ungumsindisi omkhulu ungumhlangulo Nkosi sinikela yonke into kuwe kwaye sicela uba ujongane naye wonke umntu usikelele usincede ngumthandazo wethu lo ngokuhla nje nathi okunjalo esizileyo sizovila izwi lakho siyakubulela uba uthathe umzana uFrank phakathi kwethu kwimpilo umbuyise phakathi kwethu ephilile sikela bonke abaphumleyo baza bezovila izwi lakho bakunike indumiso nozuko nembeko sisikelele Nkosi nabakhangubakhawukwazi uba lapha Nkosi basikelele sikele bonke abazwani bam nodade yonke into siyicela egameni elimangalisayo elixabisekileyo likaYesu halleluya amen amen ndumiso nembulelo kuyo Inkosi singavuya sibe njani ukuba simanyane njengosapho lunye olukhulu lukaThixo enkosini ukuba sithandane ngokuxabisana hayi ngamazwi nje wonke umuntu uyakwenza oko kodwa bonke abazelwe nguThixo kubhaliwe kwaye ndiyakunifundela oku ngoku ncwadi yokuqala uYohane sehloso esihlanu umqolo wokuqala bonke abakholwayo ukuba uYesu unguye uKristu bazelwe nguThixo bonke abamthandayo lo wazalayo bayamthanda nalo uzelweyo nguye wonke umntu othanda utata wakhe ngokunjalo uyabathanda abantwana bakhe singabantwana bakabani ke thina singabantwana bakaThixo ngalo babalo kuthe kwabanjalo kuyaqhubeka ngako oku siyazi ukuba siyabathanda abantwana bakaThixo xa simthanda uThixo size sithobele imiyalelo yakhe ngokuba olu luthando lukaThixo uba sigcine imithetho yakhe kwaye ayinzima ke imithetho yakhe ngokuba konke okuzelwe nguThixo kuyaleyisa ihlabathi lulo ke olu uloyiso oluleyisayo ihlabathi ukholo lwethu lifikile ixesha apho ilizwi likaThixo lingabhalwanga kuphela okanye laprintwa apha kodwa kuba lithela abayinyaniso kubo bonke ubomi bethu uba singazalisekisa ilizwi likaThixo ngokuvela entliziyweni kungekho kwenza zinzame ezithile size sithobele into ayithethayo hayi ngokuqhutywa okanye ngokunyanzeliswa asithandi ngoba kumele sithande sithanda ngokuba sithandiwe kwaye sinakuthanda ayiso sibophelelo esithe sabotshwa ngaso kodwa inyweba esithe sayinikwa uba simthande uThixo basithande bonke abantwana bakhe unguyise wabo bonke ababizwa bangabantwana kwayesiqaphela ngokuhlobo ngokuba sibathanda abantwana bathixo xa sithanda uthixo asinakuzahlula ezimbini uthando lukathixo nothando lwa bonke abazelweyo nguye into enye hayi imilinganiso emibini eyahlukileyo hayi uthando olubini olwahlukileyo hayi abantwana ababini abazindidi bakathixo kodwa uzelwe nguthixo ukhawulwe nguye waze wenziwe waphila ngelizwi lenyaniso ngako oko wamiselwa kunjalo inyaniso khona izibhalo ezibini ezithi ngokukhethekileyo uzibonalise le ngcinga uyakobi isahloso sokuqala umqolo weshumi elinesibhozo uthandile wasizala ngelizwi lenyaniso ukuze sibe yintlahlela yazo izidalwa zakhe sonke siyazi uba intlawulelo yenzeka eGolgotha uxolelaniso ukuxolelwa usindiso intlawulelo yonke into yenzeka eCalvary ngendlela enye sazi ngayo ukuba ilizwi likaThixo liyimbewu ephilileyo etyaliweyo ezintliziyweni zabo abaza elukholweni kwaye ukuba umoya kaThixo uyavelisa ilizwi lenyaniso le mbewu ingcwele ngaphakathi kuthi kuba ubomi obutsha kubomi obungcwele kwaye oko kusenza uba sibe ngonyana neentombi zikathixo kungenjalo singabantu abanokuthetha bacule bathandaze malunga neGolgotha kubo bonke ubomi bethu uba asiyamkeli imbewu yelizwi likathixo phakathi kwethu kungaba khona ukuzalwa njani ngekho mbewu sekwakubona oku ayikho nenjalo ayiphili nje kwimvelo ayiphili nje nangokomoya kubhalwe okucacileyo apha ngentando yakhe yothando hayi ngomthetho ngentando yakhe uye wasizala ngelizwi lenyaniso usenze saphila njengendlela owathetha ngayo zonke izinto ukuba zibekho ngalo ilizwi lakhe elinamandla njengoba wakuthethayo kwabakhona aze ilizwi laba yinyama laphila phakathi kwethu ngokusibizile ukuba siphile ngalo ilizwi elinye lenyaniso akanokuza sikhanyele silapha silapha akanokuze asikhanyele akwazi ubakhanyela onyana bakho abantwana bakho anikwazi ukukhanyela bam nothixo akakwazi ukukhanyela bakhe balapha kwaye siyavuya kuthixo ngako oko silapha asiko lapha kuphela nje ngabantwana babantu silapha nje abantwana bathixo njengabantu abathe baxolelwa ngentando yakhe wasizala ngelizwi lenyaniso ukuze sibe yintlahlela yazo izidalwa zakhe kuthethiwe ngoYesu Kristu inkosi yethu ukuba uyingqalo yendalo kaThixo singakufunda kusitshilelo sehlo sesithathu kumyalezo we sigaba sebandla yokugqibela isikhilelo sahlo sesithathu umqolo weshumi elinesine isithunywa sebandla eliselawudike sibhalele uthi utsho amen ingqine elithembekileyo eliyinyaniso ingqalo yayo indalo kathixo hayi indalo yehlabathi kodwa indalo kathixo ingqalo yendalo kathixo thina singonyana bathixo yena engunyana thixo yena engowamazibulo thina singamazibulo yena engukumkani thina singokumkani yena engumbingeli omkhulu thina sisizwe sibingeleli ukuze alawule naye kuze silawule naye uthi ukuze sibe inhlahlela yezidalwa zakhe. Unoyolo lo uxolelweyo nguThixo kwaye oyinxalenye yezinhlahlela asinako ukungena kuko oku ngokwenkcukacha eziphangaleleyo ngoku. Kodwa ndithanda ukufunda ilizwi lesibini kwincwadi yokuqala uPetros isahlo sokuqala. Umqolo wamashumi amabini anesibini. Nizelwe njengokutsha kungengokwasembewini enokonakala. Kungokwasembewini engenakonakala. Ngelizwi likaThixo eliphilileyo elihleliyo ngonaphakade. Ngokulula nje kumele siqaphele. Kungekho kunqonela ukuba sigcininise oku ngemfundiso ukuba ukuzalwa okutsha into eyahlukileyo ekuxolelweni kwezono kunye nosindiso elithe lamkela ngokukhona. Ukuzalwa ngokutsha kwenzeka emntwini othe weza elukholweni kwaye wathi ngesazelo esiphilileyo wamkela ilizwi likaThixo enokholo njengembewu engcwele. Kwaye ngoko ke kuzelwe ngale mbewu ingcwele engenakonakala, ithetha ukuthi engunaphakade, ukuze kube nobomi obungunaphakade. Kodwa sifuna ukungena kuko oku ithi ngokuvakalayo nje ngelizwi likaThixo eliphilileyo elihleli ngonaphakade, igazi lemvana, lizwi likaThixo kunye nomoya kaThixo, yonke into inendawo yayo kulo icebo losindiso kumsebenzi wenhlawulelo. Njengoba sele sikuthethile ukuxolelo alwenzeki ngelizwi elimi ngonaphakade likaThixo kungekho kuphala igazi, akho kuxolelwa, akho kuxolelaniswa. Ngoko ke igazi kwakumele liphalale ngenxa yoxolelaniso, ngenxa yokuxolelwa usindiso ngoku yaqhubeka. Kwaye andenzi mfihlo ngayo loo nto, ndinayo ingcinga entliziyweni yam kwaye uThixo uyazi ukuba ilungile okanye ayilunganga. Abaya bambalwa nje abazalwayo, bambalwa abazalwa ngokutsha. Uba ukhona nje akunakukwenzeka, ayinakwenza into evakalayo kum ukuba ngenxa yesitshilelo sento yonke ephuma entliziyweni iqhubeke impompozo emlonyeni uba oku kumele kungcwele. Hayi, anakukhona. Kodwa sisenalo ithuba elinyaniso kunye nethemba eliphilileyo phambi koThixo ukuba sibe namava ngento esingekabi namava ngayo, samkele oko singekakwamkeli. Kwaye unjalo sikuvile kumzana uBranham kwezanqa zimbini engaphandle inqanaba lokomoya, engaphakathi ngumphefumlo zingaphi. Kwaye singalimanya eliqela kutheni mele sicinge abanye bangaphi ekuthe kwathethwa nabo abathe basikelwa nokusikelwa inqanaba lesibini. Sithe sathanjiswa izipho zabonakaliswa nokuninzi emva kokuphuma entweni entliziyweni, ukubulala nokuhlinza abantu intiyo ngendlela ihlabathi ngathi zala kubona na yonke into ihambisana naloo nto. Oko kungaxolelaniswa kanjani? Hayi, abantu abaza kuba noThixo kumele benziwe ngendlela enye unyana Thixo azelwa ngayo, awenziwa ngayo. Ngoba siyaba ngonyani neentombi zikaThixo sihlale naye etroneni yakhe ngendlela oba weyisa wahlala phantsi ngasekunene kabawo wakhe. Emva koko ngakonke oku kunyanzelekile ngenyaniso kuba ngoku siqaphele kuba zonke insikelelo zazinhle kwaye siyavuya kuthixo ngakoko kodwa ingaba zifikele na kumphefumlo wethu ngaba uthixo uye wakwazi ukwenza aphumelelise oko kungama imihlaba yawo phambi kwakhe ukuba akakwenzi okanye akakwazanga ukwenza koko uya kukwenza umntu njengoba sifunda apha unjengengca unjengentyatyambo uyabuna kodwa ilizwi likathixo limi ngonaphakathi emva koko ithi apha ngenxa yoko eli lilizwi elithe ngevangeli lashunyelwa kuni yanguthixo angasinika ubabalo ngenyaniso ukuze kongezwe ekuxoleleni nokuxolelwa nakonke esithe saba namava ngako sakwamkela yanga singavumela uthixo ukuba ongeze konke okushiyekileyo kwaye umthandazo obufunde kulizwi lokuvula ngokulila komphefumlo ngokulila komphefumlo iva umthandazo wamkhosi uvumele ukukhala kwam kuze kuwe ungabe usithelisa ubuso bakho kum ngemini endisengxakini ngayo bazela ndibazele indlebe ngemini endobiza ngayo ndiphendule ngokukhawuleza ngokuqinisekileyo soloko sifuna uthixo aphendule ngokukhawuleza ngokukhawuleza okukhulu nali ke ilizwi elithi ngokukhawuleza kodwa uthixo akasoloko engxamile ngendlela esingxame ngayo thixo unexesha lakhe ngayo yonke into ithi phaa kwintshumayeli khona ixesha lento yonke elokuma neyokulala elokuzalwa nelokufa khona ixesha lento yonke apha ije ithi kwaye kubhekiselwe enkosini yethu ukuba undiphakamisile wandiphosela phantsi uThixo wenza abafileyo nabangaphilileyo ngubana umxele uba athini yonke into ishiyekele kuye unoyolo lo ongakhutyekiswayo nguye uthe wandiphakamisa wandiphosela phantsi hayi uYob uthi inkosi inikile inkosi ethabathileyo ndinomsindo kuYehova zange athethe loo nto uYobi wathi malibonge igama lenkosi kodwa ukwazi okunika umntu ngoba balo lukathixo akonamnye kutsho nokumelana nako oko kumele ukunikwe ngalubabalo nguthixo sinintsi kunintsi ekumele sikuthethe kuthixo ungalithatha ilizwi lam kuloo nto ngoba unyusile waphinde wandiphosela phantsi mihla yam anjengomthunzi ayabona njengengca kodwa wena nkosi unokumangonaphakathi ukhumbule zonke izithembiso zakho kuzo zonke izizukulwana lilizwe elimangalise linjani sibeke ithemba lethu enkosini simcele ukuba athobe indlebe yakhe asiphendule noba asinike inceba yoba samkele zonke izinto esingekazamkeli esingekabi namava ngazo ezinyanzelekileyo ukuba sime imihlaba yethu phambi kwakhe wanantsi into esiyifunayo andazi mntu oza phantsi kwelizwi likathixo uba azogqithisa nje ixesha siza apho sizobona yonke inkonzo wonke umhlangano njengethuba lokuba silungiswe silungisele imini ezukileyo yenkosi yethu malunga nokubuya kwenkosi yethu kumele ndingalibali ukuba ndithumele imibuliso yam efudumele njengonyana wakho ndabhabhela eFrance kuhambo lwam oluye ePakistan ndaqhubeka ndihambela eLausanne njengomzana uBhari ibiluvuyo olukhulu ndaziva ndisekhaya ndaze ndanqwenela xa bendichophile pha emhlanganweni elosana ngenyaniso ndiye ndanqwenela ukuba kungakhona impembelelo enje apha ekhululekileyo epholileyo impembelelo kwaye ndiyayithanda ngoba ndiyacinga uba ayindimkuphela kodwa inkosi okunjalo. Masiqiniseke ngaloo nto. Zazininzi izilingo nocikito pha okunjalo kodwa kwabonakala ingathi abazana odade baqaphela ukuba utshaba soloko lufuna ukonakalisa izinto kwaye kwinqanaba elithile bahlisela imilinganiselo baye kuxhamla uba asingeni utshaba lunakwenza nto nakanye njengendlela uThixo adinga ngayo abantu basebenze kubo. Umtshela kayi uthatha isitulo apha okanye hayi uyawuthatha abantu abachophe kuso kodwa xa sihlisela sibazele awu ba siqaphele umntu xa efuna ukuxuba izinto omnye xa ethethwa ngokuchase nomnye siqaphele uba ngoku seyimbuqambuqa ayonto evela kuThixo ngoku kuyavalwa kugqityiwe sizivulele enkosini emva kokuThixo aqhubeke kunye nathi ayikho enye indlela kumele ndikuthetha oku ngoku ndiyathemba kakuva kodwa ndiyazi malunga nokufa nobunzima phaa kunjalo emva kokuva abantu bethandaza ukukhulekileyo ngokuvuya kungekho ukubambana yonke into ngenyaniso ikhululekile kwaye yanguThixo asinika loo nto apha kule ndawo ngokunjalo ukuba ngenyaniso singaba sekumanyaneni ngomoya sinothando oluvela kuThixo kwaye ukuba soloko sicalula uba inkosi iza kundinceda ngoluphi uhlobo. Ucinga uba umntu ophakame kakhulu inkosi ayinakumqhuba imsebenzise unako thatha konke enako abona abantu basondeleyo bafika kuqala ngaphezu kwalo ingathakananto ngoba ngayo lo nokwenza bungozi omncinci sifunde siqaphele kwaye ndikuthethi oko nje ngokugqithisa usana kunina kodwa ndikuthetha ngokubalulekileyo ukuba utshaba luqhuba abantwana abaninzi bathixo melanga kube lolo hlobo eso sisithuko ayonto abayizeleyo abantwana bathixo silapho ukuze sibe yinto kuba sidumise igama likathixo nobabalo olutshela tshilwa ngaphakathi ukuthi singenza enye kwezizweni nokuba uvumela umtyholi asiqhube okanye uvumela uThixo ukuba asiqhube okanye sebe uvumela uSathane ukuba asisebenze ingaba intetho yethu injani na into linqaku lethu ingaba siyakha okanye siyachitha ngaba siyanceda okanye ngaba kumele senzeni kumele senzeni ngumbuzo obaluleke kakhulu lowo kwaye yangu uThixo asinika inceba ukuba sizibuze lo mbuzo ndimi phi na ndiyaphi na ingaba ndiyintsikelelo kubani na ingaba ndiyaxhamla kubunye ngaba ndenzani kwaye xa sisa oku phambi koThixo sisemthandazweni onyanisekileyo sithi inkosi ayiqhubeki ngolu hlobo ndilapha ukuba besekuzibonakaliseni kuwe nkosi ndisikelele undenze ukuba ndibe yintsikelelo kwaye yakubona uba usukela ngenye imini ukuya kwenye umtyholi uyakusiya ukuba silungile ukuba sizibeke kwimboniselo kaThixo kwaye singakwenza kuphela oko njengabazana odade sonke singaxhamla enkosini apiya ukuziva inkosi ikhululekile phakathi kwethu isikelele ngokuvela kubutyebi bobabalulwayo kuba ngoko asayi kuthetha malunga nezinto ezo intshabo utshabo oluzimiseleyo uba liza kuzenza kodwa lawufika ixesha kwaye kumele lifike apho sinokucula ngoloyiso lukaThixo emnqubeni wamalungiso oku akumelanga ukuba kubhalwe kube kanti kubhaliwe nje kuphela mele kube yinyaniso ephilileyo yanguThixo asinika sonke umnqweno onjalo ngako ukuba siphela sikwinkathalo ephezulu ngoku mhlawumbisheke iiyure ezimbalwa ngoku singathi kuThixo onkosi ndiyaxolisa kuba ndihambe ebomini ndingenaziqhamo ndicela uba ube nenceba ingaba kunceda ntoni uba bendingithixo benzawuthi buye lapha usuka khona uba ubungenalo ixesha lam ebomini kwaye khange uzibonalise ukuba uzondikhonza mele ndenze ntoni ngawe apha ngolo uThixo angohluka kum andazi masikuthathe oku ngokubalulekileyo ngokubaluleka kakhulu sinobomi obunye mele ube bobukaThixo bufutshane kakhulu kwaye sifuna ukwenza ubomi uba bufumaneke ngokugqibeleleyo enkosini kwaye soloko sichitha xebe sisahlula ukuba ngubani kwaye ngowuphi umoya ophezu kwethu ngokunjalo ukuba sisetyenziselwa ntoni na sisetyenziselwa intsikelelo okanye siqalekiso yanguThixo asinceda ngoba bantu amen. Masimeni sithandaze. Bawo wethu semazulwini sikubulela ngeentliziyo zethu zonke ngelizwi lakho elixabisekileyo elingcwele elo sivunyela uba silive kwakhona kunike ebomini bam uba ndizijonge njengoba ngathi ndikhayela esipilini ngoba ilizwi lakho sisipili sam esibekwe phambi kwethu ngawo wonke amaxesha. Nkosi siyakubulela uba sinayo le nto yasemhlabeni apho sizijonga kuyo khona imihla ngemihla kodwa siyakubulela kunjalo Nkosi uba unelizwi lakho kwaye sinokuzijonga imihla yemihla kwaye ngako oku sikunika imbeko uzuko nodumo senze uba sibe yinto ngokwentando yakho Nkosi susa yonke into oThixo engakukholisiyo senze sivuye senze siphefumle senze abantu abanyanisekileyo Nkosi abangayi kulahlekiswa wo wonke umoya Nkosi kodwa bayakukhonza ngokuvela kwinzulu zeentliziyo zethu ndinike nathi sonke ndicela okwegameni likaYesu amen. Bawethu semazulwini nam ngokunjalo ndiyangena nje ngokuvela kwinzulu yomphefumlo wam kwaye ndikucele ukuba unokuvelisa kum intliziyo ehlambulukileyo iziqhamo ezihlambulukileyo ukuba uvelise kum oko kunokum imihlaba yayo yakho phambi kwakho Nkosi ndifuna uba sekuzibonakaliseni kwakho ndifuna ukukhokelwa ngumoya wakho ndifuna umlomo wam uba uthanjiswe ungqine ngalo ubabalo nangako oko ukwenzileyo Nkosi ndiyacela ndicela okufanayo ngathi sonke dala into entsha ngegazi lakho ngelizwi lakho ngomoya wakho ukuze ukwazi ukuzitshila ngokunyaniseka nje ngendlela yiyo izolo namhla kude kuse ephakadeni amen.